du Mali.
Alam chapantati go lewru mars sekrabe hidi be mbofa fiidu sijo 80 gom dum jottum sane hedaade hejoji amen di mi wondi do hande do e Ousmane Nyaali Boudi Ousmane ho nyallirna
wallahi ali sijo mede yetta Allah anne ada
sel alhamdulillah je
kori tam korka tam bi layma
alhamdulillah mi gondi fa hande sel Allah fa ba Allah newno fahamni nyaali bolu jogo na sekrabe hande sembe kabaruji di
en kalan hala atile ngaji jama ana hewi le e nokkuji balde sede kiddini de juldandu nokkuran wondi ta iride le o wakati tayerembe hono be ngatta pari be keba tidal laaji e waddobe fa ñowne en kalan hala dun en kalan hala arna kere don hippotobe do himbe andabe do bembe ande de yalla na keba kalis e juudi mu ben e garan kedden do jantor Isa Umar Togola hebe jo ini kita en keban jabu hello tariki en timindiran kabaruji haro jande
bal seeda hiddi hakkune amem e juldanu li cuudi ateli ngaydi ka yimbe an heewi mudum pep
e non jaati alisise le o wakati tayerem be kay e njibaaji ben ana tedde fay e tawede wonko wembi be ko latifu o wakati yogabe kay celi nangude kadule parke batti dallaaji e waddobe fa nyowne Musa Male Sisse ko yottake li ateli ngay yogaaji andi ko binen do faccitango Mamadou Samasiko
do e julde hibata fay jonte didi koyde tayeta fe le ateli ngaji tayerem be so won ngoti fe bamde kadule wobbe na jukiti bismide client en laaji kanuti e hawa kuni na gondi e golle o e yakawere yala wiltinde client mabbe te laaji courant itade fuf
woni senegal le
fuddi golle o gila fante livre ramadan ko juno ko mi darni jati na gondi katle yimbe fa so tawi client en mobe de boybe guldide am islam ne ke bahinade no haniri katle de mi jugide ne ka mi jugiti na gondi katle client en sabi mo todi be do client be jeta ko no fi min kuri dun pat min basa yottinde adi amadi di kirembe hulti bide choggu nyogul kadle hikadi natidi sanne
tiere la dofara la
chugo kadle hikade tidi sanne terembe hulti bide yosabi waji di no torto wotu tagul kura jul komple goto ana wawi yadi fa ona yidi di terembe bi wana no wuri no du bi di kala watu so idi batike metti hewan sanne hakunde client en etayrembe yogabe kay fa so golle mabbe hewi celata go fe nanguri kadle yimbe
ono baabe heda dido kabaruji fudo beme andeto do hello amen Facebook na do konto lingallure moptifaye to sevare warongoji kamin kana wondi mate to sanne le wakatiji betti de ko sakati wadde to mko jamma noga jeegom yaade noga jiddi lewru marsi ndu wadan
e non jati kananke protection civil moti warama himbe jomben kabodo be anda ngoni ngadi o golle e fa les soudu makoto sevare tundu woni ko taymo police en didon mursinama yonkeji mu ben altinere noga joy lewru marsi ndu
dido warongoji ka ana wembi sanne sukab jukolbe gombe le region o e be nada kana ko be lidi amendi fi dabere ko waifu yella himbe kay kulle ko jogi an heba renen tum fa bedro den famu anni ko kejaado amen gondo le nokku o do woni Mamadou ko mina heba nam do hen festa mo do samaseku
aujourd'hui a mopti même dans ta propre
wakar juno ga mutiga fa sara le gallema ada hundi sey bawi natude masimbe ne yokima e dugude so goga hale min tampi san ne darra lam ko be drana le kabar mu tatugul kurangul na wawi sattinde rafnde nago en baw yadi masimbe ne do fa le gallemu dum haybe be ngala golle sere ko be kamata ko rafnde nago na wondi wodde hello kabar mu dum bitti san min dalla lam o bultude kado tidal nasona dun jene motibe na tourri sanne so wadon kulol mangol wondo haybe moti min lelto ka bin danta ko so mi 20h tayma sella yu furati modo wonande ngurdam ne jogi fuf sona ndenago fayli nyaloma mina masibne wona hala jam
nyali bul tawa anani hala imbe nambotobe do beme andetu
e non jati be himbe ana yie le wattu chakitidi di do bembe andede en bian le dubi tiddi a tawon be nawtoroto foto ngaji himbe wobbe na kullantere je himbe wobbe yalla e be keba majjina himbe no be keba be mbujjira dum ben fuburi do himbe andabe sannena jomben jawdi woni be ndartada hebude no be kebirta kalis e juude mu ben o golle an way wadde kutteji dum won ko sukabe jokkolbe koltiwide ndartobe habu mudun wade fa beedure den faamu anni ko Isa Umar Togola hebini en nyande fuube buri hewde be himbe nawtortobe indeji de andaka fa kippo do himbe do bembe ande de kulbinaaji e nandore mudun woni ko be himbe ngatta yalla ana keba faandaaji mabbe ana jotto di golleji di sukabe jokkolbe kolti metti mo ben do majji
c'est quelque chose qui est très grave
do huna ko nawata sanne lam on han fide dabere jukka neddo fu nangal yedde di kabaroji do bembe ande de saw himbe hewbe handen ana waawi muude wadde di golleji so yi hono mu ana wadde do bembe ande de yoga jaati ana waawi muude dum fawda kulleji ko nawata amen warte fusa haaja bamde pisi indema ko hani winnede himbe fu gollo do bembe ande de ana gouvernement han tewdere hono di piece ngaji
il peut faire la même chose.
Amadou Sankare ingénieur informatique holiti nabobe do bembe ande de ngatana koy mo ben hakille tabi di kulbinaji ibe himbe ngatta an bay tampinde hakillaaji himbe na do watti dum en evembere
limiter la
de buita kabaruji de be yetta de bembe ande de jagal mudo ciuda kulleji kewde de be yetta par jamar ko heemudum wawa yaadun wana nato sabe bonlaaji kewdi ko watta de bembe ande de be denna sarra mudum
caggal dum holti wide himbe anakaani hollitede do nawtaragol lobbol do bembe ande de fa yottaade gollidal hakkunde leyde do habgol e golleji bondi ngatteedi do bembe ande de
yuro ko kanyum ka laati hunde cellunde sandene lidi am indiya na heba duubi jom lewi jokolbe hewbe kanyum en ka ande kesede an way laatal sababu hakkude dum fa laawu yude le lindi
dum jaatuune hakkilo kambe blogger en du e wi mabbe bembe ande de ana bay laatal sababu fa himbe hewbe kollite yalla yurko an habbe fa beedure eden fam an ko kumba finkita hebina do facita ko sita sidibe
bina keita goto e blogueur en andata sande do beme andede holliti dabir hande fiede yalla yurko yurka ko ana habbe
de demande aux populations
be dandar e jamare de pati jobba kalisi do kana yobude tay sana jobba fu ndokkete talkur ane hakkilaji himbe ana way hokkirinde ni tan kalisi tawe talkur fu hokkaka pama dun penen non e pama wadde be ngada di kolleji himbe ana kani hollitede pamine dun fakasa
on informe les gens
le capital lady mali hayabe ko hemudun holliti mi yurko yurka ko hebi semene ni hanne sanne ko sugli jamare be holliti imadra an han wadede yalla jamare famitonde kutteji mudun
do devant
nantinobe kabaruji kan hollitinde himbe hollitinde storage gondi do wadugol yurko yurkoji sukabe hande ane hakkilaji mum en sini gollira do number wala fu ko kebata darnde bembe ande de ana mawni sanne do kabar mun sabi hande do mali do a wi'an hono edi woni jijam himbe ni himbe ana jidi hebude tawe tampay
l'education civique
fa hande be bloquer ana tewtor lamo tinno wada imadraji yalla bem ande ana nat to nukuje to jamana famintinte do kutteje yurku yurkaku
do nawta e yawtere am mini maga le yawtere am mini maga nyaloma hande o min kala mahala rafinedi jom mutungay dile circulation bamako do
e non jati rafinedi o anata gite yede sanne fubule do pongaji de sukabe jokolbe woltam wiyede hewbe teddinta sariyaji laawi yogam no kibir fu non doginirta moto ngaji mu ben do laawi di ko latto sababu kasaraji fewde e majun yobbe do laawi di anandarte police ndaro e dade mu ben yalla di tidalaji ana kebene jogal fa be dure den famu anni ko aissatu kante hebini en menen tawa wattu joni do pon tata o bamako gon mi sabugo do o pon won lawol kertanangol jom en moto ngaji ka yogabe nangataangol kambe ko be jidi yo nangude lawol kertanangol jom en mobilaji dun ana wada tidalla yogaji fa ko latto kasaraji
c'est tellement
dun metti famere sanne menen dogno mobilaji mere tampi sanne sabe dun sa watti attan jemana boti do datituma han dogonde do moto watti fu ana wa bonde do didati so me dogino sedan du ana wa nata sabe wada accident
sécurité fouita la
jom en moto ngaji be kulti wide ko be joppirta ngol lawol sabe e ngol famdi jogabe dun dulla wide e dun wawi wadde kutteji
mi hordan jati mi jabta dogonde do datti mawdi di to mobilaji han dogude festan attidi ana udda to jamare mi de bata riyaji ko nari bangal dogonde do tatidi sanne joga ana hala wisa bammi viet ko yata ugnya dide temed nay ana wad dogonde do didati mawdi
le moto ya otobe do magol ana ndarta himbe futte dina sariyaji lawi e be ndarta du e kanan kobe pie dabereji yalla edun sela
le portrait amem nyalo mo hande o nyali buni min kalam hala suka jokol goto ngado o desengaji
e non jaato o suka jokol le ana nodire alu dambele o ma anditire e zofra mo won le dande watre kumina gobo bamako e wi zofra fard mako latade barkante golle wadde desen wi il o ma famde kay o ma wawi o golle doni wadde desen zofra do o golle wuri handen ka holliti wi handen o golle yuri no woruno arande ba bidire den fam kedden mamadou samasi ko sita sidibe
watu hitande 2007 caggal cili kewdi ndartugol def alu dambele lolder zofra waliti latade ngado disengaji do kokul hunande o jogino andal mudu
desenana
nasugol yo andal ko allah hokkata tomonde min sum ad fam yi ha ko lekki midi wa nasda dum na murim dungu sabi hanne to natimi naso mawdo mi wadi def kile hewde mi lonki passe mi antimi wawa hebde wune e jande mi yalti golal afu nati hanne nasugon tan no natin golal gotago welika handen
ina akonana shengle
do golle o wurnata zofra hande mo ni alamu sadaji mako fuf ka hono gulleji kewdi o memi hala tiralaji waji
nyamu sofru wala
gollal nga faabi gan sanne mi waami wadi suudi e mudun mide waay bamde handen musakaaji galle dan fu wadgon ngal gollal ana weli gan fa wala sedan soni kilian wari hokkima gollal mudun so wida yaw choggo hokkian goddo kasin ga attan o neddo waawa nasde huuna fa moja burno am wadirtano nyol man handen kulle fugu nasmi ana weli jamaare jogabe du nangirta ngal gollal amen sobe
bo dala mali rala yo
tagal buudi jama o dogata denno alu dambele na andi hono hinnaade dum
lehlo amin tarik nyalom hande o mi kalam hala kita nyali bulle darum sappo e didi kitamu inde mudu wonno genu kuro fade tuba ko be naddere leedi amen di tunkara en kan e kamara en joini dum
non jahdi woni ko holliti en andimbe kabaru tariki e kanan ko be finata wonbe leedi gendi fa beedure den famo kedden nyami tunkara kanko wonno amire dande tunkara la kejaado meden gon do ton fodi musa jakiti landure makko do faccitan momo sama seku
le tunkara
ukarankobe kamarankobe woni ardibe ju inde kita ukarambe ju markabe urube lamu gala yete amtirdi gala ana wara dudu ugnere hande kamarambe ju maningabe kitambe ju hobbe tunkarankobe e kamarankobe ardido kitankobe warde nuku o woni nyamaka joki hen bandigo gorko kasuma denno holtide on tan kita nibama watu karnu sapo idobo andon jatti inde gobo kita woni geninkoro
dunawata en birki sambe chaldi kardu final ngadi kawrtal chapan jeegom e tatoba kubji mali fuddi yonterani
non jaati al kamisala jappende joli ba ac kanyuna fi es buguni fadati katbi 0 leon nyaloma got afi kaindu memi isface bi got e kowal
kardu final ngay kiddidi mane ngatta
altinere jango go lewru avrindu as real memondiran e bakari jan de ce groupe match fuddan wattu 16h kawrita la kondi stade malien e as kuro final dun 20 maka andaka famande
nyali buri do mi kaddita hande du e kabaruji amen
en non jaata alisi sa jaara ma sekirabe hedotobe do gondo le malfu e mangal mudum biyan on an jaaram